Fresh out from NigerRemix.com.
And palm. Umkonto kababu kombe kai. Ukwazu mapote mkol. Ifada figa minange az. Mzala inga nesebenzai. Akuko mnande plezini. Leforu miakte nukishaka ngomkul. Slala singa lele glechele no sisi. Sfisa nga tubaba ngaf. Maga sobu strict. Maga tagi ukashe lingilo setu ngezpule sno tag. Uthando minanglas. Ngimthanda kanjani omunye umama owamelotshelwe ngenkomo zosizi. Uthando lukababa luSnacks. Uthando uma wakhe owamulala ngeladresa nembobo yekapera. Umabakabaka edining room ebusuku uvika iy'nqindi zenzondo kababa ngomthandazo. Makamkhahlela ubambezela ngefremu yesithombe somshado. Ulala ngehlela iyi-1 lo mgodo oyihona ngeyasesandleni ukuphupha amathanga wedudla zakamayimali. Ma ngithi mamama ubalo sisidido shifulpent emotweni. Umama mithi thula mntanami engakuzwa. Esandle silonde semqolo mama mithula mntanami ngolevazi omlungu emsebenzini. Mamama wawuphaka chrome wamehla kabomvu bowukhala mama mi nix kanjani boy ngilale late. Mphethwe amehlo ilo muthi oshukela kahle kahle ila maspeks engiwafakayo akusukuwe yimi mntanami wabophi sibabagubophi sicross. Sandla sikababa siSnacks.
Oh, baba, moya, I'm shy, oh, my.
Fresh Out from NigerRemix.com.